Murukira rwo kuri uyu wa kabiri nibwo abaturiye hagakinjiro bagiye bumva ibintu biturika. Abavuganye n'ijwi rya Amerika batangaje ko bahiye ubwoba bataramenye ibyabaye. Ijwi rya Amerika ryahageze imodoka za polisi zishinzwe kuzimya umuriro zikizimya, usibye aho umuriro utageze ahandi hose hahiye harakongoka. Imodoka za polisi zari mu bikorwa byo kuzimya umuriro abaturage bakoreraga muri ako gakinjiro barimo gushakisha ibyaba bikiri bizima. Muri rusange ahangiritse cyane na hakorerwaga ububaji, aho basudiriraga ndetse naho bacururizaga gaze zifashishwa mu guteka. N'agakinjiro katari kanini ugeranije nako ku gisozi gakorerwamo ubukorikori bunyuranye. Abahakorera babwiye Ijwi rya Amerika ko ntacyo baramuye mu byo bahacururizaga.
Hari nko mu masaha 9 n'igice gutyo twumva ibintu biraturitse, birakubita nk'ibibombe. Ubwo rero twiteguye duhita tuza dusanga nuko bimeze, dusanga ibintu byose byahebye byakongotse. Ubwo noneho niyo yasakaje umuriro, ibyo bigaze byaturitse bizana umuriro hano n'igihombo kirenze.
Byaturenze twabuze icyo gukora. Aha niho hari ubuzima bwose, niho hari urugo, niho havaga amafaranga y'abanyeshuri, niho havaga buri kimwe cyose twasigariyeho. Icyerekezo cy'ubuzima cyatuyobeye.
Ubona natwe twumiwe nyine ni ugusubira mu cyaro.
Nari mfite ateliye, ndi umubaji, nagiraga komande z'abakiriya, nagiraga n'ibyanjye ku giti cyanjye curuza. None byose byahiye, dore ibintu birimo n'utwo tw'umureba turi aho ngaho.
Kugeza mu gitondo cyo kuri wa kabiri, imodoka za polisi zishinzwe kuzimya umuriro zari zikiri mu bikorwa byo kuzimya. Nubwo benshi bagiye gucyura ubusa, abahakoreraga barataka igihombo. Icyo abaturage bahurizaho nuko benshi batagira ubwishingizi. Kugeza ubu igihangayikishije abatari bake ni amafaranga y'inguzanyo batse amabanki, bakaba bibaza amaherezo y'ibyo.
Asiranse ntayo twari twafashe kurumva niba umuntu ariho yacungiraga maramuko. Aba afite umuryango nkanjye, ni umugabo ufite umugore n'abana, umugore nta kazi yari afite, ndi mu nzu y'ikode, nazaga nkacuruza nkishyura iseta, nkakuramo imisoro ya leta, nkishyura ibishingwe n'isuku, nkatunga n'umuryango. Kari akazi kanjye ka buri munsi, kandi akenshi na kenshi aba ari amafaranga ya banki tuba dukoresha. Imana niyo yonyine yo kugira ikidukorera, kuko nta kindi umuntu yabona yakora.
Ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bwihutiye kugera ahabereye iyi nkongi, butangaza ko abaturage bakwiye kwimuka kuko aho bakoreraga hatagenewe gushyirwa ibyo bikorwa binyuranye. Ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo Mwari Pauline yumvikanisha ko abahakoreraga bagomba kuzimurwa.
Ibikorwa byabo niba aho babikoreraga byemewe, n'ubundi turagumana tukabafasha kongera kubagira inama y'uburyo babiyubaka neza ku buryo bitazongera kugira ikibazo. Ariko aho ngaho mukuru urebye nubwo agaciro kari karahabaye, ni nk'uko abantu bahifashishaga, kuko bamwe n'ubutaka bwabo, ariko ugasanga mu buryo bwa physical plan hatari hagenwa agakiriro. Ariko twavuganye nabo ko bashaka ahandi habereye, n'ubundi tukabemerera ahashobora kuba habereye kuba haba agakiriro, n'ubundi bakahimurira ibikorwa byabo, cyangwa se bakabana joining utundi dukiriro dusanzwe twemewe aho turi hirya no hino.
Kugeza urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza, ariko ntiruratangaza icyavuyemo. Abaturage bo baravuga ko ari ikibazo cy'insinga z'amashanyarazi, nubwo batari kure y'ibivugwa n'ubuyobozi.
Yarimo bigisuzumwa, ariko amakuru dufite nuko byaherewe kuri cash power. Gusa RIB irimo irareba investigation, ariko mukuri ngo byaturutse kuri cash power, bishoboke ko umuriro wakomotse, ariko biracyarebwa neza. Ariko akenshi iyo bibaye gutyo ubusanga bikomotse ko na instalasiyo bakoze yenda igasaza, nta wabagize yagizemo ubugome cyangwa ikindi kibi gituma ajya nko kubatwikira. Ntawe
ibyangiritse muri iyi nkongi ntabwo biramenyekana, ariko abahakoreraga muri aka gakinjiro bo baremeza ko hahiye ibintu bifite agaciro karenze miliyoni 300 mafaranga y'u Rwanda. N'ubwa mbere agakinjiro kazindiro gafashwe n'inkongi y'umuriro mu gihe nta minsi myinshi yari ishize. Nako ku gisozi mu karere ka Gasabo nako gahuye n'iki kibazo. Inkongi y'umuriro kandi iranavugwa mu nzu yahoze ikorerwamo imvaho nshya, gusa yari yaramaze guhimuka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.